Mr. Feeling, best in us, Wama suspender.
Need a peace.
Wama mchokoza bea.
Hivi ni kwanini umeondoka nyumbani, yeah. Umekwenda wapi Abigaili, hata urudishi mawazo. Hurumia hata watoto Abigaili. Dunia ina mambo chunga yasije yakakukumba kumba.
Oh mama,
dunia ina mambo chunga yasije yakakuzunga zunga.
Oh mama,
oh kipenzi, rudi nyumbani tuwale watoto. Oh kipenzi,
hata vikombe vinagonga naye.
Sini binadamu na unajua binadamu hatuja kamilika. Oh, siwezi peke yangu, siwezi.
Na kuombea sana Abigaili mama, rudi nyumbani tuwale watoto.
Unisamehe na makosa yangu, tuishi kama zamani. Hivi, hivi ni kwanini umeondoka nyumbani, yeah. Umekwenda wapi Abigaili, hata urudishi mawazo. Hurumia hata watoto
Abigaili.
Dunia ina mambo chunga yasije yakakukumba kumba.
Oh mama, oh.
Dunia ina mambo chunga yasije yakakuzunga zunga.
Oh mama, oh.
Oh kipenzi, rudi nyumbani tuwale watoto.